Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abanyatesaloniki, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo hamwe na Silasi na Timoteyo, turabandikiye mwebwe abari mu Mana Data no muri Nyagasani Yezu Kristo, mugize itorero rya Kristo ry'i Tesaloniki. Imana Data nibagirire ubuntu, ibaye n'amahoro ifatanyije na Nyagasani Yezu Kristo.
Bavandimwe, twabura dute kubashimira Imana ubutitsa? Kuko birakwiye, kuko murushaho gutera imbere mu kwizera Kristo, kandi n'urukundo mufitanye rukiyongera. Niyo mpamvu mu matorero y'Imana turata ibyanyu, tuvuga uko mwihangana mukizera Kristo nubwo mutotezwa, mukanahura n'amakuba y'uburyo bwose.
Ibyo ni byo byerekana ko Imana idaca urwa kibera. Nicyo kizatuma mubarwa mu bakwiye ubwami bwayo, ari nabwo babahora bakabagirira nabi. Imana ni intabera, ababateza amakuba izabitura amakuba, namwe abababazwa ibiture kuruhukana natwe. Niko bizamera igihe Nyagasani Yezu azahishurwa avuye mu ijuru, ashagawe n'abamarayika be yahaye ububasha. Azaza mu muriro ugurumana, yihorere ku batazi Imana, ntibumvire ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yezu. Bazahabwa igihano cyo kurimbuka, bajyanwe kure ya Nyagasani, batandukanywe n'ikuzo rye n'ububasha bwe. Niko bizamera kuri wa munsi Nyagasani azaza guheshwa ikuzo n'intore ze, no gutangarirwa n'abamwemeye bose. Muri abo namwe murimo, kuko mwemeye ibyo twahamije hagati muri mwe.
Ngiyo impamvu ituma duhora tubasabira kugira ngo Imana ibone ko mukwiye ibyo yabahamagariye. Turayisaba kurambura ukuboko kwayo ngo isohoze imigambi myiza yose mwagize, kimwe n'ibikorwa byiza muheshwa no kwizera Kristo. Bityo Umwami wacu Yezu Kristo aherwe ikuzo muri mwe, kandi namwe muriherwe kuri we, mubikesha ubuntu mugirirwa n'Imana yacu na Nyagasani Yezu Kristo.